degmada Bardal ee gobolka Baayo way balan ka gobday munaasabad iyo ka qalin jibeen arday wal ku baratay macadka Bayaan oo ku mid ah macaadiyada ka yaalan degmada Hanaaso iyo baradeen luqadda Ingiriiska iyo ilmaga caafimaadka oo ay muddo ah wadeen waliba munaasabada ardayda shahaadooyinka ka gudoonsi ay goobro ku hayeen qaar ku mid ah holwadeenada maamulka degmada baahda wal barashada degmada maamulka iyo macallimiinta macadka waalidiin iyo marti sharaf kale ankoreyntii maamulaha macadka Bayaan ee degmada Bardal ee gobolka Baayo sharaxaad ku bi ujeedka munaasabad iyo muhiimada kulahay
geega maalinta bayaan wali fadaay geega maada maalinta bayaan atay wali fadaana inuu xusna taariikhda amar iskuulka bayaan si si oo sintin bayaan wali bana asaasay 3 February lama kulle waati sidii halku dugsiga wali buu ambaray sidii bulshadan ka degdelare wali ujeedka laga asaasi wali haytay in dadka walba baahada aqooneed ee bulshada haysta degmadu sidoo kale in la saaro jiil ku dhisan dhinaca luqadda iyo sidoo kale cilmiga irfado sida caafimaadka kombiyuutarka iyo sidoo kale maadooyin oo dhan ka soo scientific subjects ka gudaha iskuulka bayaan wali babiyay maadooyinka dhammaan baray fadalka farado ankooreyan eran waas tamdi ankooreyan maadooyinka scientific subjects leero oo dugsiga laga barado sidoo kale luqado sidoo kale maadin hisaabti leero iskuulka bayaan wali bashaqay galab yaani wali ku wadaa hiraatoon ma wali ku dambay duurudi ilaa iyo magrab guriga deero shaqay ka guda wali bulshada ah baahoyin badan wali ku tabaydi na aqoonta
inaga kala hanu kumid ee martida ku qayb gali munaasabad ya siyeed ee ka dhiri gileen ardayda dadaalka iyo gileen wal barashada iyo ona kala dardaarmay iyo si wadaan
ku hanbaliyay mar koowaad imar lamaad imar saddexaadba macallimiintii garabtilahaytay hadadaalii iyo waalidiintii iyo ardaydii oo kale sidoo kale may leeraay watahabiyeen watajahureen ilaahay dareensi inyo walbaradan maanaa walbaradan qaadan go'aankaas waana ka dhaleen iyayoona may leenaa ha mar kale mahad
farhadaas in laga iibsadaana hambalyo leh dadkii ayaa ku qaybgaday iyo dadkii kale injibiib tan kaleedo aan sheego may buu aha oo aragay meeli in muuqato hoodayna lagu dhawaaji barashada carabiga ma eeta walaalyaal luqadan nabagaan salaatullaahi wasalaamu calayhi carabiga may baa luqadii nabagaan maxamed salaatullaahi wasalaamu calayhi luqadii ahlu janna jinaada ka warmaayaan oo carabiga luqadii ahlu janna jinaada ka warmaayaan oo luqada adduunyada in ka sareeytan yaniinata luqada quraanka ilaahay ka degay aaraday yarniinata
degmada Bardal ma baydun ku yara leerayeen luqada carabiga dadka ka hadlo macahad la ka bardo laakiin ana taas ma qaba too ku duwan qaba en inta may ka aragay gabarto yar oo hasurunti oo meelun hasurunti en eed luqada carabigana walbalan on ku shaqdi oo ka hadle qaabka waxbarashada waliba hadana biidi meel leerayso dardaarankaas oo ka eednay macallimiinta waalidiinta iyo ardayda ba ka eednay marka hadii degmada Bardal aan luqada carabiga eednay in ka bardaana maan gabartaasayti aan majeedi lahayn maan ma ka hadal lahayn marka saadaraadee dadka aaminsan
degmada Bardal ee gobolka Baayo ee toomadooyinka gudniba ka tilaabsaday ta horumar dhanka walbarashada ee